This is an MUT Radio podcast.
As I promised, on the line we have Ulungelo Zondi Iqhikiza. You know, she'll be telling us more about what's going on emgaqweni. On the background, woodblock DJs, Scooter Baba, Yebo Baba. Ulungelo Zondi, sekwamkela ku MUT Top 30. How are you doing?
Sindingelele ku MUT Radio. Namhlanje sinosuku oluhle olune ayisi. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu phesheya ngokwase South Africa. So namhlanje nje sinithathele khona nje izindaba ezishisayo. Ezinye zabo zimbi, ezinye zabo zimnandi, kodwa ke ngicabanga ukuthi abantu abaningi bazobasiza.
Yeah. Okay. Yeah, usiphatheleni ke izanazo ke since sise America, sise New York noma sikephi, sithi sesino ice nathi la eMzansi.
Yes, ngicabanga ukuthi futhi sise Canada ngoba into engizwayo njengamanje ngizwa kuthiwa wonke umuntu akabophe isikhathi sakhe emqaleni, afake ama-gloves, afake namabhuti akhe aphumele phandle bese silalele nazi futhi iy'ndaba ey'phuthumayo zakhona la kwi-MUT Radio. Sizoqala lapha yami ngodaba esibona ukuthi ilona nje olayela sihlaba umxhwele. Uyakhumbula bonke ukuthi usisi kazimdola uzimdola wazwa njengabanye abasakazi bakukhozi FM, asebe namagalelo amahle kakhulu kwi-entertainment industry. Uke kwalahle kudade wabo-ke laphaya uNokuthula. Yalahleka nje intombazane yaduka yangaziwa, bayifuna la eqhome khona nakhona bayazi, bayifuna kamthakathi Mumbe nakamthakathi bayazi. Yaduka nje igeli, yaduka igeli kuthe kusuka nje makudlula u5 days wayesetholakala-ke usisi lapha, kanti umndeni ubusuvele usuhambile wayovula icala. So uvule icala lokuthi kulahleke umuntu. Ngiyaye ngizwa-ke kuthiwa uma ngabe kuvule icala lokuthi kulahleke umuntu, kuyenzeka uthole ukuthi omunye wabantu uyaboshwa. Ngoba izinto ezinyethu sayokhumbula ukuthi uzimdola laphaya kubo kuke kwaba nesimo la khona kulahleka khona amatekisi, amanye akhona ashiswa, kwaze kwangenela obheke icele, baze baxabana futhi ozimdola naye ubheke icele. Kubangwa yona lento yokuthi kunamatekisi bokazimdola, kodwa kunabantu abafuna ukungenelela kwezamatekisi akubo. So naloko bekusaye ezinye zezinto ebekade bezibathusa kakhulu ukuthi kungalahleka udadewethu kade sisanda kudlula esimeni esikanje. Cha, intombi ayitholakale and bayathokoza-ke bewumndeni wakabiyela ukuthi hhayi intombi ikhona isekhaya. Bake bayithumela-ke nakodokotela ukuthi bayoyihlola-ke, bahlole nakwezengqondo, bahlole nasemzimbeni ukuthi hayi bo ngabe isageliza yini noma mhlawumbe ithwetshuliwe. Ngoba thina abantu abamnyama ngokwazi-ke ukukhonyova kukhona la, kungenzeka uduke nje uyigeli kuqandawo futhi kudluke kanje.
Kodwa sibonga kona ukuthi utholakele kuntombazane. Yo,
siyabonga kakhulu bese sinovalo sesiqhaqhaza sesibandiziso.
Yeah, on the other hand, usiphatheleni.
Ngiphathele indaba lapha eshisa. Uma ngabe sikhumbula kukhona this very much beautiful ebizwa nge Omi Jean Bar yase East London. Lapho kuthiwa-ke umphathi wakhona-ke usolakala ngokuthi akakhokhi. Uyindoda nje engakhokhi, bekunama-rumors akade egcwele i-social media kuthiwa akakhokhi, ekubeni abasebenzi bakhona benza kahle. So abantu abaningi lapha, kukhona umndawo uthe mesixoxela wathena usexakeke kakhulu ngoba lento eyenzeka kuleli bhizinisi lokuthi bayasebenza abantu but abaholelwa and abakwazi ukukhokhela nezinye izinto. Bayanukwa nako-SARS abasebenzi babathatha babofaka ko-CCMA ngokuthi nje kuthiwa osomabhizinisi bamanje bathatha iy'mali bazibheke kubona. Sisakhuluma-ke ngosomabhizinisi abangakhokhi. Uyakhumbula ukuthi phambilini sike sakhuluma indaba yokuthi nakhona la e-Maritzburg kukhona omunye osomabhizinisi owazithola esesimeni la engakwazi ukuthi angabakhokhile abasebenzi bakhe khona la, owaziwayo nje bethina amabhizinisi awu-6 abalekisa ngemali aphinde abe ney'ndawo la khona namasaluni, kwazalwa konke njengamanje. Naye ungomunye wabantu abaseGoli kodwa emgungundlovu basasele, basaloke bamile nje bathi intombi sicela imali yethu, awusikhokhelanga. Akulutho ukuthi usuke eGoli sifuna imali yethu. Naku-ke seke eGoli naye futhi bambiza ngo-Dr. V naye lapha eGoli usacakekile ngoba kuvele nokuthi naye futhi wathatha imali komunye umuntu eyiboleka as i-cash loan yokwandisa ubusinessini kuyaba akasayibuyiseli imali yomuntu akasakhokhi. So lo mkhuba wokungakhokhi ukhona ula kwezamabhizinisi angazi kanjani.
Hayi shame bandla ukuthi abantu abanikezwa ngani imali because umuntu basebenzile uyakudeserve phela ukuthola imali because sisebenzela ngone ukuthi sithola imali bangasanginiki imali uthi angenze njani. Hayi hayi
iloko kwasisa upheni intulu ka 2.8
Into zayibosha kaze gayisaba. Yeah.
Kusubile.
Hayi impela.
Asiqhubekele phambili lapha ya uma ngabe ukhumbula u veteran actor uThimi Kwebulana u veteran actor simazi kwamanye ama long term kanye nama short term khona nje imuve kade sazongena kuyona ethiwa iHomecoming. Lo baba utholakala esebenze endaweni eziningi kakhulu khona la kwi entertainment industry. Siyamkhumbula lapha kwi Stokvel wayekhona waba khona lapha izikizi wayekhona futhi nakwi-sitcom iKishandiso yekhona nakwi-shooting stars wa actor khona lo baba. Waphinde futhi waba khona futhi kovi laphi. So lo baba lo udlule emhlabeni kade esezongenela kwelinye ibanga loku-actor ayoshutha khona lapha kwi-DSTV. Siphatheke kabi kakhulu ngoba uyabona mangabe usuthola i-gig enkulu efana ne-breakthrough ngoba kade usuka from SABC to ama-channels la amakhulu and besenza kwaloko nje vele ucima ibani ngawo. Abantu abaningi baye baphatheka kabuhlungu-ke lapho bakhuluma-ke bakuveza-ke ukuphatheka kwabuhlungu kwabo ney'ngcingo-ke ziloku ezingene njalo ithi rest in peace ngoba siyabazi ukuthi ibona abantu abasebenze kakhulu in the entertainment industry. Kodwa hopefully akenze ufunelwa inkongozelo kwazisa ukuthi njengamanje ama celebrities abaningi nabantu aba-active abaningi sebevele bacela ama-donations uma ngabe umuntu eseshonile asazi imali yabo idliwe ubani. Uma kuwukuthi idliwe u-support sesicela ukuthi uvele u-support uvalwe ngoba engathi uzoqedisa ngoba kusho ukuthi u-support lo.
Hayi impela uqinisile. Yawu DJ Somebody kwenzakalani ngaye ngeke ngezwa ngaye ensukwini ithini into yakhe
endleleni kuka DJ Somebody.
Ya
amaphoyisa wo investigator nabo bonke abantu bakhuluma izwi lokuthi nje liyabanda qa okusho ukuthi akwazi ukuthi wabulawa kanjani bulawa ubani. Nanje ukuthi ngicela ubuze ukuthi comment efanaleyo ngoba bathi uma befuna bonke into sebenzile yonke into bezama ukuthola impilo i-evidence but abayitholi. Eyami into ngithi ngabe ku-wrong yini uma ngabe bezovakashela ugogo wami ngoba ugogo wami ngiyamazi ngothi ubhobha ababili kanye nokuyinzoshana nje nedosha ney'mpande ezimbili ungachuma izulu kulo wabulala DJ Somebody bese liyabulala ukuthi wabulawa ubani ngoba akwazi ukuthi umuntu omkhulu kangaka in the entertainment industry usele nama awards waplaga abantu bakwazi ukuthi basebenzisane naye kodwa kuthiwa akakatholakali namanje ukuthi ubani wambulala.
Leyo
into iyathusa, leyo into iyasabisa ngoba kusho ukuthi baningi abantu abazoshona in the entertainment industry bangazi kulowo bani. Or maybe laba abakhulu okuyibona abama gatekeepers abavalayo laphaya angisho maphorisa kodwa ngiyaminuka mhlambe nawe nesandla ngeke phela
ya
ngeke akwazi mhlambe nawe unesandla.
Hayi bo musani ukudlala ngumntana wenkosi omnyama hawu
ebuthiwa uma ngabe umnyama umubi ukento sumdala kufanele ukuthi ngabe unemfeno oyigibelayo. Akumina njalo sonjani
nami ngeke ngayizwa leyo nkulumo nami ngiyokufakazela noma sekuthiwa sebekuvulela icala ngiyokubhaza ukuthi cha akwenowasho inkulumo nje ekhona nje emhlabeni
inkulumo nje ekhona ukuthi the moment okhula uba mnyama ubeubi bakuthola ngokuthi uvusuzele.
Exactly. So yeah
ekugcine sikuthathele zona laphaya siyamkhumbula laphaya uPuleng naye owasurviva laphaya engozini wayekhona lapha ecula ingoma esiyithenda kakhulu i-Bitter Sweet. So uPuleng nakhona nganza kwethu usabuhlungu kakhulu ngoba kusakhona iy'ndaba zokudlula emhlabeni and sithe uma ngabe sizwa kwathiwa ingoma it was dedicated to umzali wakhe ekhuluma ngothando iphinde futhi ikhulume ngenhlonipho. Le nto kuyinto engasekho kakhulu laphaya kodwa uthi ke kuthiwa le ngoma kaPulenge ikade dedicated wethu uma wakhe okuyena umuntu ongasekho ezweni. Azi noma uke wabona yini bonds lapha enkundleni zokuxhumana kunalo mntwana lo obuze emathunini ukuthi indaba abantu bengalali emakhaya. Nabo boPulenge le ndaba ibaqhatheke kabi kakhulu ngoba babona ukuthi kubhlungu wena uzofika uhanjelwe umuntu emhlabeni.
Yeah.
Bese kuba khona abantu abakwazi ukudance emathuneni.
Yeah.
So
yeah.
Into esingayisho kakhulu, ngicela sohlonipha amathuni asasondele noma kanjani emathuneni. Laba bantu abaleli laphaya abadlali laba bantu.
Yey.
Ungasuka kanti uqeda ukuphambuka phezu kwabo, uqeda uphume kanje. Ugcina usuyithola njengomunye owama actors ongayanga emathuneni but otholakale ese umuzi wakho usubhodloziwe. Kanti siyamazi actor wakwavela kancane kwiskim sami edlula bayovela laphaya kwi-SABC 3 nakhona kwabomzala e-actor umama egijima. Kodwa kutholakala ukuthi omunye wayezinandama sesakhe nje esinamandla khona la kwi-entertainment industry decide ukuthi athumele abantu bayobhodloza umuzi.
Hayi wena.
Yeah, it's
this is an MUT Radio podcast.